my time, legacy. Yeah, aha, panga, pangua, panga, tambo kijua kwamba, kablo javuka mto, basu simcheke mamba, wagumu dum, humu licho shiko sikiache, kweli bidi iwe ngumu, ilo wenayo wachache, ishu simangu, kufo sifiwe, shujaa komi, unaitaji lawama, ili ufanikiwe na mana uoni, together let's hustle, why you leave me alone, na kila nkifumbwa macho, nona di siku za busoni, it goes around, it comes around, kiwa mpuzi, utapuzwa, na mafunzo haya uozi, japo ya nafunza, sometime kipaji mkombozi, tengene the status, not a kama ninjozi, but I'm here for a purpose. Woga unapoishia, ndo mafanikio starting. This is life, I need chance to follow my heart. Father kukaza nati, and this is the result. Alikata tamanji, yani kwa kuhisi, ana bahati. So kila nakupigia makofi, ukadhana na kukupali. Wengino na jiforce, ilo taki kaa mbali. Mini mtoto wa kiume, basi niacheni njitume. Kama matunda angu yapo, basi niacheni niachume. Because a legacy. Legacy, it's all in the making. Legacy. Legacy. Sifa bila malipo, so time just a door. Na ukifanya bila wito, utamiss kitu though. Though uneza mwona bouncer, kipigwa na butuwa. So, bola usipike mawe, utaribu mka. Rudi dalasani, upate mapinduzi akili. Mungu anajota kwa nani, wefala uwezi kuntabili. Lengo soku make it training, njami kupata knowledge. You can't know my brain, hata ukisoma psychology. Ngombe kalamba leri, subire javuta heri. Uso muda wakujaribu, wenzako tunafanya kweli. Washamba ndo wajanja kweli, wajanja ndo washamba kweli. Ngoma inangoa nanga, ndonenda kuoga unaferi. Noma ukipenda vya bure, watoto tapaki basi. Wazazi mtaludi shure, ubishu unafanya tule. Mule ni kama mule, misishi kama yule. Mabalana afanya hapa, mazisho unafanya kule. History in the making, let me make it the history. I was born to be different, you can call me a victory. Wengine wajasoma ila soko wakudhamiria. Usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia. Uwoga unapoishia, ndo mafanikio start. And this is life, I need chance to follow my heart. Father kukaza nati, and this is the result. Alikata tamanji, yani kwa kuhisi ana bahati. Legacy. Legacy, yeah. History in the making, yeah. I stamp legacy. Keep what they want. Legacy. So dope. Yeah. Making, let me make the history. I was born to be different, you can call me a victory. Wengine wajasoma ila soko wakudhamiria. Usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia. Legacy. Wagumu udumu, humu licho shiko sikiache. Kweli bidi iwe ngumu, ilo hwenayo wachache. Legacy.